olino bane mikwano nkumu kwobayita bajja badduka babanga base mu kifubu batamwanya bali munaku tebalina biseera sori ngowayamba kasito yabuwala asanyukira wamu n'abakuyekera musajja watunola jana jukire bingi byesenkuwa balinga binyonyi bayige we batalabye kibala tebawetaawo
naye mukama
omukwano gw'okupima kyanema enensi ne bwefuuke ya bbulu
mukama sigala njagala
kati olina bwawanika ebigere waggulu ne bwafuuwa emindi ey'emitwe
sigala njagala
matanumia nalina akazibu nkumu singa yali muntu yandi nkoye bamala kupima kyokola balabo binsawewera mukama yanjagala sinazalwa sirina yadde kyenamuwa funye bangi ne bandekawo olw'ensobi zembankoze nafuya mukama njawufu okuva obuto musobya naye akyanjagala omukwano gw'okupima kyanema enensi ne bwefuuke ya bbulu
mukama sigala njagala
kati olina bwawanika ebigere waggulu ne bwafuuwa emindi ey'emitwe
sigala njagala
Napa